musicblog.co.
Bad guys in a pew pew. Good morning, afternoon, evening, idiot, sena kumasul. K South Gang. Ha, drift, check. Apankani kanyamata. Chizamba so. Let's go.
Hey, she toy tomato. Unamendo. Unamendo. Hey, she say hello, ochi. Unamendo. Unamendo. Hey, she toy tomato. Unamendo.
The way she kicks that leg, don't go. E don't attack Kunya, don't go. She did na nyash, don't go. It is tenet, don't go. I will quit
your boy JT. Chalio neka chena tine filimba. Papiti ta changa shachila team. Chifuala fechena masho skate. Tawaka chisange po muli shot. Chama na bwete pegi nyashe kocha isusha. Ile imwe ne cafe soft ya kutonya donya. Hello chapa takala yali kashikisha. Gawati mwana big man ila putika.
Hey, nishito hii tomato. Unamendo, unamendo. Hey, nishisa yelo ochi. Unamendo, unamendo. Hey, nishito hii tomato. Unamendo, unamendo. Hey, nishisa yelo ochi. Unamendo.
The way she kicks that leg, don't go. And don't attack Kukunya, don't go. Chili na nyash, don't go. It is tenet. Feba fibemba Mr. Mwamba. Awe kwena talipa. Piti na muchi tenge nangu tupimpinya. Munefo chide pukunya kwena tachaifinya. Apanga chapiti abagai musa. Mfutaba na poko na lokwena nitoka koweka. Chende na time ni Justin ni kesi. Pali tena sipoko lapo kuna leta kesi. Ninewe rapa pati chifundo nipanga player. Iyena lufe na kashi madamu ale nkutika.
Eee, nishito hii tomato. Unamendo, unamendo. Eee, nishisa yelo ochi. Unamendo, unamendo. Eee, nishito hii tomato. Unamendo, unamendo. Eee, nishisa yelo ochi. Unamendo.
The way she kicks that leg. Elonga chapu kunya, don't go. Chili na nyash, don't go. Iti tenet, don't go. Awa kwena tayipa.
Every guy wanna get some.
Get some.
Cute face with the biggie bum. Chikapita all eyes on her. Magelo wanzake wango funsa how come. Mablesa bae sela umu na umu. Bati futi chivakana. Magelo benangolo bae so bipula. Bati kuli chemba basi bakwana. Ichi nichi.
Nishito hii tomato. Unamendo. Unamendo. Nishisa yelo ochi. Unamendo. Unamendo. Nishito hii tomato. Unamendo. Unamendo. Unamendo.
The way she kicks that leg, don't go. E longa chapu kunya, don't go. Chili na nyash, don't go. Iti tenet, don't go. Awa kwena talipakwa.
Shout out to Penji, Sparks Mining, Don't Care, DJ Newly. Ayo busy, young daughter. There you have it.
Ha. My boy Vicky, I'm the kid to scare. Stuff fix, nice kid.
ZandyMusicBlog.co.
Kaste Aragacho.
Hit it, do it.